nasema jo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa yaliyochukuliwa na Mungu nasema jo kwangu nikurejeshe nasikia kutwa na sauti yake nasema jo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa yaliyochukuliwa na Mungu anasema njoo kwangu nikurejeshe
Nikurejeshe, 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 nikurejeshe.